Amesema atabaki nami, atakuwa nami daily. Nchi kavu ama tsunami, atabaki nami baby. Alisema ataje nani amhonge nini yani. Tukifika kitandani tanambio kweli yani. Oh halafu ambea tumetupia mbali. Wakiongea maneno sio mali.
Halafu huyu
ananipa pendo, ananipa dawa. Kwake nimezama, nimepagawa. Nani kwenye tendo ananieka sawa. Kwake nimezama, nimepagawa.
That's why she call me kupendwa mwenyewe. Sijui hata mimi niwaeleze enzeje. Ah, na kipanda juu mimi nashuka chini. Oh haya. Ah, vimaji maji flani hivi kitanda kihaya. The way she call me daddy, napandwa na mi daddy. Kumbato kwa baridi mihoi.
Ananipa pendo, ananipa dawa. Kwake nimezama, nimepagawa. Nani kwenye tendo, ananieka sawa. Kwake nimezama, nimepagawa.
That's why she call me
daddy.
Five now.